tattoo. Kula kwa jasho hiyo. Wewe anipe yetu.
Tattoo.
Liza, touch.
Unachotaka wewe wamzie na wenzako. Wala usena shaka na ipa kwa jiri yako. Ona sasa pombe mekunya, chakula mekula. Muda wakondoka ngetoka mtoto mbali na uma. We, unanjua mime. Nese cheke shese nuni, unanjua mime. We, unanjua mime. Nese cheke shese nuni, unanjua mime. Wea ni bola uniuwe, ila miera yangu ipoteni. Kamuwa kusingua, hawa mbaote ya wasogei. Nisi jekare kanoma, miuka ni ona sifai. Na uliza unatua utoi, ya unianze fulumai. Kamano, manaiwe. Wesha kula era zangu, kamano, manaiwe. Leo naondoka na wewe, kamano, manaiwe. Sita kini shauliwe, kamano, manaiwe. Apa ushauli zero, kamano, manaiwe. Kamano, manaiwe. Kamano, manaiwe. Kamano, manaiwe. Bado sijasikia. Bado sijasikia. Oya sumeta kashari, polisi utaenda wewe. Kufanya nafanya mimi, aibu utaona wewe.
Aibu utaona wewe.
Gira style na kamwa, watoto adogwa na jua. Aho wakari wako kari wangu wana ujua. Nabandika na bandua, nafunika na funwa. Swana ringa na vibuyo, mene mesha some wadua. Kula kwa jasho so wanyonge. Kimchi pesa so wanyonge. Na mangushi so wanyonge. Dola moja so wanyonge. Washa kwanza so wanyonge. Chai embe so wanyonge. Wete KB so wanyonge. Morogoro so wanyonge. Wemba Kamtwala so wanyonge. Wanangu wa Tanga so wanyonge. Oya njoke so wanyonge. Wanangu wa Mbeya so wanyonge. Wanangu wa Iringa so wanyonge. Ifakala so wanyonge. Nitoto Ifakala baka Banyala kwa heshima. Ya babake na kau kwa heshima. Ya babake ya shula. Kami Jeyala Toto badi ndo Kisumo. Ya makuche Malota Baba. I told you, Guadunia. Innocent Mabunduki. Wait. Idem Kofia Ranatano. The Bishop of Becca Pira. Serious Semelo, Washima. And I told you, Kamabini. Simba Munyama. Ransom. Evakari. Rasta Baba. Alaitwa Kalado. Papenye Bokusera Mazin Sundo Bani Boy. Zego Baba, I wish you.
Aibu taona we.
Yeah.